wishing kichwa vile uko moyoni baby, I wishing kichwa navyokupenda, I wishing kichwa vile sio nisisiki, I wishing kichwa oh my love, wendo pepo yangu ndo kidani kwa shingo ni kufae, wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe na wewe, na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae, dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi na wewe. Penzi yako nipoke, penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame, oh my darling, talipigania penzi kidete, sogea karibu tutete, wendo chanda mipetea, oh jamani, yako mahaba kama jini jini, bila kitezo wala ubani napanda mimi, unavyo mchezesha makirikiri, nabaki oh jamani, na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae, dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi na wewe. Kuona wewe tu,
wewe ni wangu,
I love you baby,
wewe ni wangu, ni wangu,
hata wakisema nini sikuachi,
wewe ni wangu, ni wangu,
I love you, oh jamani, wewe.